si au foie, si au film, tu en vois, tu en y en pitch, hein. Ça va, c'est n'importe quoi. Simshikeji o poles Weza kumwendo watungi sambona unakunywa peps Adas kumbona uches Izi seri usiwez Kula mtungi upombeke Haya tena mademu mlokwa na wana mkitoka hapa ntachwa Nipe tena kama demu umeolewa ukiludi kwa kwa talaka Teme kwa naluka seri zovyo ovyo Seri zovyo ovyo Seri zovyo ovyo Bagala naluka seri zovyo ovyo Series of your view, series of your view. Chamans run a chase. Oh, la, 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 la. Chaza kivyake
Ai 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 ai
Nedi duto kama lege kila mtu aluke kivyake
Ai 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 ai
Nedi goma kama lege kila mtu chaza kivyake
Ai 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 ai
Nedi duto kama lege kila mtu aluke kivyake
Ai 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 ai
Leo hakuna fagio hakuna mfagiri nani Ukijona unapawa lusha mabawa ewan Hakuna fagio Hakuna mfagirena
Ukijona unapawalusha mabawa ewa
Wanangu mtupa taratibu usizue tafalani Mana wanangu wanacheza kama wana mashetani Basi taratibu usizue tafalani Mana wanangu wanacheza kama wana mashetani Dada Kibambiwa sikatae usione aibu Kikatae shoge angu tashusha faibu Kibambiwa sikatae usione aibu Kikatae shoge angu tashusha faibu Basi utashusha faibu Sione aibu Tashusha faibu Na wanangu Ololololololo Machisi boti Ololololololo Ololololololo Machisi boti Ololololololo Namasela na irigo
Masai, haiwezi divai Kari wabona chini ya kai
Twende kamdomasa Nipo mshika kwenye paja Akaruka paka ikamata Katanesu kwa menasa Urataka akaichapa Kekina ya kaacha Mbona utata matusi acha Sije fungia basata omedata
Na iligoma kama rege Kira mtu acheze kivyaki
Ai 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 ai
Na umdundo kama rege Kira mtu aruke kivyaki
Ai 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 ai
Muhuda zoni apa Mitwa twa BKP branding Hana itwa di smart yot kodi Manager kambia so Hana itwa bayo fundi sauti ya jini Jini Baba fai Hodo
Muziki paka gitani kwako na chunkysupplier.com
Chunky Supply.